bonke kanye kanye kenza ngalutho afanele ukufa ngalo bamemeza 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 bonke kanye kanye.
Now, just to share with you very briefly, I've been coming to these youth conferences since 2012, where I first sat at the back there and attended my first youth conference. I was addicted to heroin. I had been in prison for 2 years. I was living on the streets of Durban. And the devil had started to speak to me about ending my own life. God spoke to me on the first day of that youth conference. He started working in my life and set me free from those things until today. So have an open ear to hear for God speaking to you today. So we'd like to take this opportunity, if we may, just to bring to your attention something that's of relevance at the moment in the laws that are busy changing in the country. It's important for you as the young people, it's important for your parents as well. If I could ask please that if my brother Lucky and also Tom Sanka could also please just come forward to be ready as well. They could just sit here, please. Now, young people, as you can see, we just wanted to bring to your attention something called the Bella Bill. Now, this Basic Education Law Amendment Bill. Will change the laws surrounding education and schooling in South Africa. It had been thought that there was no longer any opportunity. The bill had already reached the president for signing and becoming law. But because, as we know, there's been some changes in the seating arrangements there at Parliament in the recent weeks, there may be an opportunity still to do something about this and to request that it goes back to Parliament for changes.
Now,
it's very often presented as something that will be good for you as young people. It will move education forward. But of the many changes it plans to make, we'd like to bring just a few to your attention that are most important for you. For you as the parents, this will take away your authority to make choices about the education of your children.
Now,
Up until now, the parents' right over their children's education has been protected by international law and the constitution of the country. We know how badly things go at many schools in the country at the moment. There are those who start to try to educate their children at home through homeschooling.
Siyazi ukuthi isimo sezemfundo simkanjani esikhathini samanje uzokhumbula futhi ukuthi eminye yemthetho ephasisiwe ukuthi abantwana bakwazi ukuthi ngemvume yomthetho bafundiseke besemakhaya.
This will now allow the government or the department to decide whether or not you will be allowed to educate your child at home in order to keep them away from the things happening at school.
Lokho ke iphela bile izokwenza ukuthi lokho kungaqinisekiseki ongenzeka ukuthi mhlawumbe futhi kugcine sekuphikiswe unomphelo ukuthi umzali akwazi ukuthi amfundisele umntwana ekhaya.
It will also make it a criminal offense with fines and up to 12 months in prison for a parent to keep their child out of school if you're not happy about what your children are being taught there.
Iphela bill le futhi iphinde iphasise noma iphakamise isigwebo esingangenyanga ezingu 12 okunyaka wonke. Uma ngabe umzali eke waveza noma waphakamisa ukuthi kunezinto ezithize engezinhle angahambiselani nazo ayifundiswa noma azenze esikoleni.
So we think of some of these sexually explicit curriculums that they start to introduce at schools. It will become very, very difficult for you as parents to keep your children at home and not to have them exposed to those compulsory curriculums.
Manje-ke mangabe sikhumbula ukuthi kunezinye izinto futhi eziphakanyiswayo ukuthi zifundiswe esikoleni izinto ezingasile izinto ezingamakha umntwana izinto ezingahlumelelisa isimilo lephela bill futhi izwa ngokuyimphucu umzali ilungelo lokuthi amvikele amphephise agweme umntwana ukuthi afundiseke lezo zinto esikoleni.
And we know that these things that they start to teach was never a part of our cultures in this country.
Siyaqonda kahle kamhlophe ukuthi lezo zinto azigaze nakancane zibe ingcenye.
And it's interesting to see that these curriculums and the funding for these curriculums come from overseas countries.
Kuyisimanga esikhulu kakhulu ukuthi uxhaso lwayo yonke lento engasile ephakanyiswa noma ehambiselana nebella bill luqhamuka phesheya kwelwandle.
But perhaps the biggest threat we would say for those of us who are here is this last point where there's a threat of closure of up to 900 schools in KwaZulu-Natal.
Manje nyeke futhi enye into esabusayo ukuthi bathembisa ukuthi uma kungenzeka mhlawumbe ukuthi iyaphasa noma iyaphikiswana nale bella bill kuzovalwa izikole engango 900.
So what the bill does is it creates a way for the department to say these schools have few people, we're going to close it down.
Manje ke ekwenza le bella bill sothi ikhuthaza kakhulu ukuthi uma ngabe kunezikole ezithize engamselani nalento zizovalwa.
And although there are procedures and there is an opportunity to appeal those decisions, ultimately the authority is with them to decide to do that. It will be very hard to oppose it.
Kanjalo futhi noma ngabe izikole ngaba nayo indlela ukuthi zifake isicelo sokuthi siphikisane nalokho, kodwa futhi ekugcineni ifana nomdlalo ngoba yibo futhi labantu abakwazi ukuthi bakuphikise noma bakuvumele lo.
So they've already publicly announced that they'd like to close 255 schools in KZN, I believe, by next year.
Manje ke sebevezile futhi okunye futhi okuthusayo ukuthi bathembisa ukuthi bazovala izikole ezingaphezu kwa 250 KZN uma ngamselani nalo.
And 967 schools in KZN by 2028.
Uma ngabe kushaya isikhathi esingangonyaka 2028 kiyobe sekuvalwa izikole engaphezulu neningi kakhulu kokuba 900.
Now why is this a problem?
Manje lokho kuyinkinga ngayiphi indlela?
It's the smaller schools with less pupils where you tend to receive a better education.
Laphi khona khona izikole othothi nabantwana abangebaningi othola ukuthi zikwazi ukuthi zinikeze abafundi imfundo ethe ukuthuthu.
Less drugs, less violence. There's not overcrowding in the classrooms. But because of the situation in the education system in the country, they wish to shut these schools down because they are no longer able to successfully run all of the schools.
bavale zonke lezi zikole ngoba lokho kunciphisa amandla nendlela zabo zokuthi bakwazi ukufeza lezi inhloso zabo ezingizini.
So now we would encourage you just to think what that will mean for you. Where will you go to school? How far will you have to travel to reach school? What will your transport cost to be there? We've even seen cases in some provinces where you find young girls living by themselves in rented rooms. They're teenagers because they've had to travel just to be able to receive an education.
Manje ke ukuze sinqwashise sinqobelele sinkhanyisele ngakho konke lokhu ngoba zama ukuthi sinivezele sinivula amehlo ukuthi nibheke ukuthi lokhu kuzonciphisa amapha amathuba kunifake kuziphi ingozi namathuba othola ukuthi ngenisakwazi nime nezikole eziseduze ngoba seyivaliwe khona la sike sabona khona abantwana abancane abasebasha abangaphansi ngisho nakwesimo sokuthi bangakwazi ukuhola baphathe imizi ngenxa ukuthi izikole azikho eduze uthole ba rent indawo ezithize ezikude ngenxa yesimo sokuthi izikole ekade bekuzona ivaliwe.
So we'd like to ask that if you have the opportunity, you would voice your opinion while you still can with councillors and other representatives in your communities, those who you can speak with, to voice your opposition to this bill while there's still chance.
Manje sisenenhlanhla nethuba nesikhathi esanele. Ilona ilowo yakhuthazwa uyaguguzela ukuthi akwazi ukudlulisa uvo lwakhe nokumelana nokuphikisana kwakhe ngawo lo mthetho esiyibhela bill. Ngabe mhlawumbe ukhuluma nomuntu omdala noma mhlawumbe ukhuluma nomlungisisi ukuze lento ingaphasi njengoba sizwile ububi bayo kodwa kumelwane kuphikiswane nayo.
It's also mainly rural areas where the schools will be shut down.
Ngiyaphawuleka ukuthi izikole eziningi kakhulu kusatshiswa ukuthi zizovalwa zisemaphandleni endaweni zasemakhaya.
And I think that affects many of us directly.
Engikholwa ukuthi abaningi bethu bayathinteka kulokho.
So just to bring that to your attention, thank you very much. And we now ask Brother Lucky, he's here with us from Namibia. He's someone who also arrived quite recently here to receive help with the SIPSA program. Just to very briefly, because of time, share with us how things were in his life before he arrived here to receive help. Thank you.
Kodwa ngingachitha isikhathi sodedela uwethu Lucky ozosicobelela ngofakazi bakhe ukuthi uNkulunkulu ikupha amenzele khona.
Afternoon everybody.
Sanibona nonke ntambama.
My name is Muninga Ndundero from Namibia.
Igama lami ngiqhamuka eNamibia.
I was born and raised in the capital city of Namibia, Windhoek.
Ngizalelwe ngakhulela enhlokodolobheni yaseNamibia ebizwa ngokuthi iWindhoek.
I grew up as a very naughty boy who didn't adhere to my parents.
Ngikhule ngumfana oyisigangi nohlupha kakhulu ongalaleli ngesikhathi ngisakhula.
I like stealing and robbing people and fighting in schools.
Ngithanda kakhulu umtshontsha, ngihlala njalo ngilwa futhi esikoleni.
Yeah, but when I went to high school, that's how I started with the breaking of houses and breaking the chicken at the kitchen precisely.
Kodwa ukuze ngiqinise ngumuntu ogqekezayo ngisho nanemizi yabantu lokho kwaqala esikoleni ngenxa lempilo ebese ngiyiphila ukuthi ngihlale ngiqekeze ikhishi lasesikoleni.
And I failed my grade 10. So when I failed my grade 10, I went to the streets.
Ngesizathu salokho impilo ebengiyiphila ngagcina sengufaila u grade 10 standard 8 ngagcina sengiphila.
And that's how I started now the street robberies and the stealing of people's things from their houses.
Khona lapho ngase ngisiyeka ngishiya phansi isikole, ngase ngiqhubeka nempilo yokukhotheni, ngaqhubeka ngagqekeza, ngabamba abantu inkunzi.
So at the age of 19, I did murder for the first time.
Manje ke eminyakeni e-19 ngakhipha isidumbu.
I was sentenced to 10 years in prison, but I served 6 years and was released on parole.
Ngaboshwa ke ngase ngiboshwa ngigwetshwa umnyaka u16 kodwa ngenhlanhla nangokuthola ushwele khona ngaphakathi sejele ngagcina sengidonsa iminyaka u6 ngagcina esinye isigwebo ngasiqedela ngaphandle.
So when I came out, I became a jack of all trades, a master of none, doing every kind of crime.
Lapho sengiboshiwe ngafunda zonke izinto ezingasile ejele. Uthosi ngenza zonke izinto ezingasile kodwa ngingakwazi ukuthi ngibe umuntu owenza izinto ngendlela e-right.
I smoked from marijuana to Mantrax to rocks. Let me say those are the main drugs that are in Namibia.
Lawo ma-drugs ke noma lezo zidakamizwa aseyibalile izona idakamizwa kwizona agxile kuzona kakhulu okuyizona idakamizwa futhi eyidumile nezidla ubhedu eNamibia.
So as I was using drugs and at the same time doing robberies and this prison gates became my second home, let me say.
Manje ngendlela ethi ngingena ngakhona ejele ngingena ngiphuma ijele ngibe sengilithatha njengekhaya lami lesibili ngoba sengihlala njalo singabi side isikhathi ngaphandle ngihlala ncane ngaphandle ngibuyele ngaphakathi.
I also went on to scam people through their phones. I was also playing a witch doctor role. One year I was a witch doctor.
Khona futhi ngaphakathi ngafunda ukuthi ngikhwabanise iy'mali zabantu ngocingo ngoba ngiyakhumbula nje khona isikhathi empilweni yami la ngike ngazenza khona umuntu oyinyanga ngingesiyona ngisebenzisa ucingo.
But most of my things I liked robbing and stabbing people. I would not stab someone one time, I would stab maybe a person 10 times.
Ngithanda kakhulu futhi ukusebenzisa isikhali esiwumese ngale ndlela ukuthi umuntu uma ngimgwaza bengamgwazi nginxebe elilodwa noma amabili kodwa bengimgwaza amanxeba ezala ko-10 noma ngaphezulu.
So people started paying protection fee in the city where I was staying just for me not to rob them or be naughty to them.
Manje-ke khona eVenduk la ngithe ngikhulele khona bese kuba khona abantu engenza ngabe imali ngoba bebengikhokhela ukuthi ngibe umuntu ozobavikela ngikwazi ukuthi ngibalwele la kunesidingo khona singenza imali ngaleyo ndlela.
So all these crimes that I was doing that made me become the general of the criminal force in my country.
Manje le ndlela ebengiphila ngayo nangendlela ebengenza ngayo ubugebengu ngezinga elimangalisayo ngigcine sengiwumuntu othathwa njengojenene wey'gebengu khona eNamibia.
Yeah, my parents would always talk, but I always told them I'm a committed criminal. I was too stubborn and hard-headed.
Manje abazali bami behlala njalo bengikhuza bezama ukuthi bangiqwashise bengibonise ukuthi ngiyeke le mpilo. Kodwa impendulo yami kubona bengihlala njalo ngibatshela ukuthi mina ngiyinikele kule mpilo futhi akusekho ukubuyela emuva.
Yeah, so I did a lot of crimes, some of them which I was not even arrested. Some of them I paid officers.
Ngenze amacala amaningi kakhulu. Amanye uthola ukuthi sengiwenzile awangibuphisi ngenxa yokuthi bengikwazi ukuthi mase ngenza imali ngihambe ngiyogwaza ngibanikeze ukuze bangakwazi bangibone.
And a lot of friends of mine that we were doing together this work, a lot of them died. Some of them died in front of me, some of them died while I was in prison.
Abangani bami abaningi engenze nabo lezinto noma lobugebengu abaningi abasekho emhlabeni abaningi babebulawa noma babefa phambi kwami ngibabuka abanye ngaphuma ejele sengizwa ngombiko nje ukuthi abasekho emhlabeni.
So I thank God for giving me a mother who was always a prayer warrior, who was always praying for me.
Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokungipha umama omthanda kakhulu uNkulunkulu oyikholwa behlala njalo engikhulekele ngincusela enkosini.
So before I came to the house of the Lord, I won 14 cases. After winning these 14 cases, I decided to go to my mother and tell her, because she was always calling me to come to the house of the Lord, but I was telling her it's not my time yet.
Kukhona amacala-ke awu-14 engangibekwe wona, engangithweswe wona. Kuthe mangabeke uNkulunkulu esengisizile ukuthi wona wonke lamacala awu-14 ngiphume phambili ngase ngihambe ngiya kumama wami ngoba ngaso sonke isikhathi njengoba sengishilo umama wami behlala njalo engikhulekele engincusela enkosini.
So October 25 October 2022 is when I won the 14 cases. I was almost like a headline in my country's newspapers, the Informantes, the Republican, the Namibian newspapers.
Manje-ke ukuphuma kwamphambili kule macala awu-14 engangithweswe wona angakwazi ukuthi angigwebe kwakumhla ka-25 ku-October 2022.
So I went to my mom and told her my time has come to go to the house of the Lord. Yeah, that's how my mom found out about Kwasi Sambadu, because back in my country I could not grow spiritually, I didn't know anything about the Bible. That's how my mom found out about this place and brought me here.
Manje yiseke noma kade sengumuntu owundabuzekwayo odumile owaziwayo ngophila impilo yobugebengu ezweni lakithi, kodwa emva kokuba uNkulunkulu esengisize ngale ndlela ngahamba ngomtshela umama ukuthi ngifisa ukuza endlini enkosi. Kwabaye ngaleso sikhathi lapho umama wami wakwazi ukuthi ahlole athole kabanzi ngale ndawo.
So I thank the mission for opening my spiritual eyes and opening my spiritual mind to start seeing things from a different point of view.
Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngithe sengifike kule ndawo ngakwazi ukuthi kuvuleke amehlo ami okomoya ngibuke izinto ngendlela ehlukile kunendlela ebengibuka ngayo impilo ngaphambili.
So above all, there were times I was also missing home where I was trying to go back home, but I think my counselor, Mama Kwela, and Aunt Mukulu, Lydia Dube, they were very encouraging and trying to make me understand that I should stay and grow spiritually.
Ke kwaba khona ke ikhathi eyininganyana la ke kwafika khona enhlizweni yami ukuthi ngikhumbule ekhaya emuva. Kube ngathi ngavele ngithatha imithwalo yami ngihambe ngekhaya. Kodwa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomlungisisi wami, umama wami okomoya ongizalayo, umama uKhwela, kanye nomama, umama uDube, owuyibona abakwazile ukuthi basetshiswe uNkulunkulu ukuthi bangikhuthaze, bangibonise ngendlela ehlukile ukuthi okuzongisiza ukuthi ngiqhubeke ngise ukuhlala.
So I thank the Lord for helping me very much, and to my fellow brothers out there and sisters, the Lord is very wonderful, because what I went through, I could have died, but I'm still alive and I'm not lucky. It was the mercy and grace that was upon me. I thank you very much.
Bafowethu nodadewethu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi noma ngekhona ukuqonda nokwazi kwami, kuwumusa kaNkulunkulu ukuthi ningibone ngila nanoma ngisaphila ngenxa yomusa wakhe. Ngiyabonga kakhulu.
So we're very thankful to hear what Lucky has shared with us.
Siyabonga kakhulu ngalokho umfowethu Lucky asesidlulisele khona.
I'm glad to have met him one day as I was walking through the mission and we got to know each other.
Ngiyabonga nje ukuthi ke kwathi ezinsukwini ngakwazi ukuthi ngihlangane naye sazane kangcono.
And I was just reminded of what Mr. Bosman said yesterday evening, if I'm not mistaken, and also Baba Dube, that God's work is going forward and continuing here at Kwasi Sizwebantu Mission.
Thanda nje uPaula kakhulu ke kwashiwo ubaba umkhwenyana ka Bosman no Baba Dube ukuthi umsebenzi kaNkuluNkulunkulu kule ndawo awuphelile kunalokho, uyakhula futhi uNkuluNkulunkulu ngendlela esimanga uyaqhubeka uyasebenza empilweni zabantu.
SIPSA has been running for 15 years now.
Inhlangano phansi ukhasezekile isiqhubeke iminyaka ewu-15 yonke.
To date there's about between 20 to 25,000 young men that have received help through the organization have enrolled in the restoration program.
Uma sibheka izibalo cishe izinsizwa engaphezulu kwezinkulungwane ezingu 20 eseke zafika kuze kube manje zathola usizo ukusizakala kwangempela.
Over 6,500 schools have been visited across the country.
Ikole engaphezulu kuka 6,000 izwe lonke eseke zathola ukuthi ivakashelwe zihanjelwe inhlangano phakathi okhathazekile.
Even now reaching neighboring countries.
Kusondelela ngisho nasemazweni akhele iningizimu Afrika kuvakashelwa kwenhlangano.
And we could safely say that we've addressed well over a million learners during this time.
Singakusho nje ngokukhulu ngangabazi nokungasabi ukuthi kungasondela emiliyonini ikole nabantu esesike sabavakashela njengenhlangano phakathi okhathazekile.
Now young people, as you hear, just to ask yourself this question, you've heard Lucky's story.
Manje bantu abasha, ukunibuza nje umbuzo njengoba sesizwile indaba ulakhe sixoxele.
You'll hear from Thamsanqa also.
Sisazozwa futhi kumfowethu Thamsanqa.
The Bible tells us in Proverbs that there's a way that seems right to a person, but the end of that way is death.
IBhayibheli liyasitshela ngendlela ecacile ukuthi khona indlela ebonakala ilungile kodwa isiphetho sayo kungukufa.
We heard how Lucky almost lost his life because of the decisions that he made.
Sizwile futhi ukuthi ulakho ucishwa lahlekelwa impilo yakhe kangakanani ngenxa yempilo ayiphilile.
So as you hear these stories, ask yourself, what path am I on?
Manje sisezwe lobufakazi nakho konke abasicobelela ngakho obhuti bethu. Ake sibuze ukuthi ingabe thina sikiphi indlela?
And where will it end?
Futhi isiphetho sayo sikuphi?
So we'll hand over to Thamsanqa, please, also to share with us that which he has on his heart.
So nikela kuphuthi Thamsanqa asicobelele ngalokho anakhe enhlizweni.
Sanibona.
Greetings.
Igama lami nguThamsanqa Sibongo ngamabandla.
That's my name and surname.
Ngizalelwe elokishini lakaMashu kwaL.
That's where I come from the L section.
Namhlanje angizeli ukuzothula itestimony yami, kepha ngizobonga esengisizakale ngakho la ekhaya. Since ngafika ngo-2019, ngizobonga uNkulunkulu ngento asengenzele yona.
So today I haven't come here to share with all of you my testimony, but it is because of the gratitude that I have that I'd like to pass on to everyone for all that the Lord has done for me ever since I came into this place.
Ngafishane nje ngizozama ukuthi ngisiqaphu itestimony yami kodwa bengaqondile uzotestimony. Impilo yami yaqala ukulimala ngineminyaka ewu-10.
So even though it was not my plan to share with you my testimony, but just briefly, I'll share with you that my life started to get ruined from when I was 10 years old.
Bengumntwana onenhliziyo embi, ongalaleli, uthanda nokulwa.
I was a very hard-hearted kind of a child, and I was very disobedient, and I was a person who always liked to fight.
Ngicabana nomunye wabafundi ngathi ngiyamthinta wagcina ephuma umphefumulo ngaleyo ndlela.
So when I was 10 years old, I quarreled with one of my brothers from where I come from, and then when we fought, by mistake I ended up killing him.
Ngikhule ekhaya ngisetshenziselwa imithi, bazama ukungiprocessa ukuthi ngimncane kangaka sengikwazi ukukhipha umphefumulo. Ngikhula ngaphansi kwezangoma neyinyanga ngidliswa imithi.
So because of that, I found myself having to use witchcraft from a very young age because of the life that I led.
Ngigcine ngikholelwa emithini ke nami ngayisebenzisa kakhulu kunakuqala, ngaphinde ngazongena nasedakamizweni. Ayikho inhlobo yesidakamizwe engakaze ngibheme ongayicabanga.
Now, because of that life, I ended up having much faith in witchcraft, and I ended up using quite a lot of different kinds of drugs. There's no kind of drug which you can think of that I've never used.
Ngiqala ukujonja ngisase esikoleni, ama drugs angikhiphe esikoleni, ngayeka isikole ngahamba ngodlala emgwaqeni. Ngayikho inhlobo yecala ongalicabanga engingalenzanga, ngiqhekezile, ngirufile. Ngakhomba abantu, ngakhomba iy'tolo ey'nkulu kuze kwakufika la ngigwetshwa khona iminyaka ewu-20, ngihlale 13 years ejele.
So because of that life, I ended up living a very terrible and a very bad life, so much so that I even ended up doing house break-ins and robberies, so much so that it even break into quite very big shops, retailers, and then I ended up getting arrested, and as much as I was sentenced to 20 years, but I served 17 years in jail.
Before ngene jele, bonke abantu engangina bekuyisini badujulwa bonke bashona lapho ngenhlanhla mina ngadujulwa ngo 8 bullets ngasinda mina ngedwa ngakhotha umnyaka u 20 ngidlale 13 years ejele umusa kaNkulunkulu ngitsema ngifike ejele ngajoin iSatanism ngangazi ukuthi ngijoin uSatane ngajoin amagenge igenge yama 26.
So sorry, as much as I was sentenced to 20 years, but I served only 13 years in prison. So before I was sentenced into prison, all the people that we were with when we did these robberies and these break-ins, they all got killed. And then I ended up getting arrested all by myself. And then I ended up, when I got into jail, I had to join the group of Satanists.
Ngiyambonga uNkulunkulu akwazi ukuthi nabo abalethe la bezobona la engasizakala khona. Ejele nakhona ngifike ngahlupha, ngadluliselwa emajele ahlukene. Ngoba bese ngithathene nombolo, ngikwazi ingane zabantu ejele, ngijoyina noSathane, ngingazi ukuthi ngijoyina uSathane. Awubeke nombolo igazi ungalichithanga. Ngikwenzile wonke obekufanele kwenziwe ejele.
So I'm very grateful and thankful to see amongst us those that I was with whom in jail, so that they could come and experience that which I've experienced, that which I'm continuing to experience, and that they also may be able to have the privilege of receiving the same help that I've received. And what also happened is that when I was inside in prison, I had to join not only the Satanist group, but also the numbers group, so which you could not join having not spilled blood first. So I had to first spill the blood so that I can be able to join the numbers gang.
Ngizema ngibuyela abazali bami bese bengasekho emhlabeni. Kwacaca ukuthi fanele ngiphandele, ngaqala phansi ngabuyela ebugebengwini, ngaphema kakhulu ama drugs. Kuzokwafika la ukuthi khona amaphoyisa angabisaboshwa, ngibulawe. Ngafika la ekhaya ngo 2019 nginamacala u 57.
So what happened was, after imprisonment, when I came out, I found out that my parents had passed on. So when I came out of jail, I had no parents, so I had to now start to fend for myself so that I can be able to take care of myself. So what happened was, I ended up committing quite a lot of different crimes and ended up getting more involved into criminal activities, so much so that I ended up being charged with criminal charges, 57 of them.
Amanye amacala bengiphiwa wona sengila ekhaya, uma kwenzeka irobhali ngaphandle bangijaje icala ngila emission. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu from 2019 ngwahambile amakhesi onke kwaze kwafika la kulo nyaka lo la kuthiwa wawidrowe khona. Nawa ngoba ngiyazi abantu abaningi bayathu makuthiwa amacala amangaka u-57 ngaginqa neyithupha ngenza i-clearance kwaze kwabuya lesitifiketi sibuye ePitoli kathiwa ngitholale ngingenacala. Wonke lo 57 account akade bengicharge wona uthola ukuthi angisanacala bawasuli.
So I thank the Lord so much. I thank the Lord so much, even though I'd come to this place, even though I started to reside and to be here at the mission, because of the life that I previously led, I was even suspected and given criminal charges of criminal activities which I was never even part of, even in the first place. But because of the troublesome kind of a person that I was before, and I'm very thankful to the Lord that with all the 57 criminal charges which I had against me, by God's grace, all those criminal charges have been withdrawn by God's grace, and my fingerprints have now been cleared. I've got no criminal offense by God's grace, and there's even a letter confirming my clearance, which come all the way from the head office in Pretoria.
Yeah, ngizobonga nje kakhulu ubaba umfundisi wala ekhaya ubaba uSitekeni ukuthi ngakwazi ukumbona esaphila wakwazi ukungithandazela ngibonge nakumuntu omkhulu ade ngisiza ngomkhuleko mangeyinkantolo ngibonge noanti Nokuthula ugogo uMamkhize ade kuyibona bengilekelela ngokomoya emphefumulweni njalo mangeyinkantolo noma ngiyaku ngibonge bonke ku-anti abasemishini nobaba bonke akade bewazi ukuthi sibe nabo ngomkhuleko ney'nkonzo eziba khona zikwazile ukuvuselela umoya wami ngangazi ukuthi ngime esontweni empilweni yami ngithule ubufakazi kanje ngendlela ebenginenhliziyo embi ngayo bengazi ukuthi ngiyoke ngisonte kodwa ngike namhlanje ngikwazi ukuma esontweni ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi ngithole i-second chance empilweni yami ngoba fana ngabe emhlabeni angisekho. Sengibonga ithuba lesibili lokuthi ngiphile. UNkulunkulu angiphi i-second chance ukuthi ngiphile emhlabeni. Sengikwane nokuhambisa isinkwa ekhaya. Ngiyakubonga lokho. Ngiyabonga.
Now I'd like to thank the Lord so much for all the co-workers who've been with me from day one, ever since I came to this place, for all the services which they've taken for us, trying to bring us into the Lord's way. And more especially, I'd like to thank the privilege of having met and been with Reverend Stegen, who has been praying for us since during the time when he was still alive. And he was always faithful to praying for us. And each time when I had to go for trial, he'll always pray for me. And I also like to not forget Mama Dube, who would also pray for me each time when I have to go for trial, and Aunt Mamkhize as well. I've never even thought at one stage, because of the life that I previously lived, that I can find myself standing before all of you. But I'm very thankful to the Lord that for I've been given a second chance in life to live again, even though I lived such a life.
Young people, it's a privilege to speak to you. And why I say that is because many of you might become our future leaders in our country.
But
we do need young people that's got integrity.
And there's
a saying that Reverend Stegen used to say. He said, if you don't shake the world will shake you.
Ngiyakhunjuzwa amazwi ayahlala njalo bamfundisi awasho ukuthi uma ngabe ungakwazi ukunyakazisa izwe, izwe ilona elizonyakazisa wena.
And from SIPSA's side, that is what we try to do. We try to shake the comfort zone dwellers, those people that think the problem is not my problem.
And
we are so many young people here in this auditorium, and if each and every one of us will live for Christ, I think we can change the world around.
And
so from SIPSA's side, just this year we've visited about 400 schools.
Just this year.
And if we haven't visited your school, then you can invite us and we will come to your school as well. And then we share our testimonies. And we encourage you for the exams. Now today I want to speak about the clash of worldviews that we find in the world, in our classrooms, wherever we are, we find this clash.
Manje oqala noma eqaleni ngifisa ukuthi sikhulume ngokushayisana kwembono okwenzakalayo noma sikthola ekuphileni njengokujwayelekile noma ngabe seklasini noma ngabe ikuphi nje la siphila khona.
On the one hand, we find God's instructions for us, instructions to live upright, to acknowledge purity in our lives, to live for Him, and on the other hand, we find the world that wants to destroy all that.
Ngakolunye uhlangothi sithola izwe noma ingxenye yezwe elinombono omuhle okhuthaza abantu abasha ukuthi bazise uNkulunkulu, bazane noNkulunkulu, bahloniphe abazali babo, babe nesimilo esilungile nesiyisona nesifanele esiqhakambisa umuntu omusha omesabayo nomthanda uNkulunkulu. Bese ngakolunye uhlangothi sithola ingxenye yezwe noma yomhlaba ekuphikisa konke lokho efuna ukudicilela phansi.
And young people, if you as a Christian youth don't shake the world will shake you.
Yaqinisekisa futhi abantu abasha ukuthi uma ngabe unganyakazisi izwe noma umhlaba wonke, umhlaba ozonyakazisa wena.
And there's a promise that we can choose either we want God's blessing on our life or we will earn God's wrath and curse on our life.
Kukabilike phakathi kokuthi siyamazisa uNkulunkulu, simqhakambise ngakho konke esikwenzayo ngimpilo zethu, noma samukela silindela intukuthelo nolaka likaNkulunkulu empilweni zethu.
If we put God first in everything we do, everything we think, everywhere we go, whatever we do, we think, what would He want us to do? Then we will earn God's blessing.
Uma ngabe singazisa uNkulunkulu kukhona konke esikwenzayo, sinyathelo nesinyathelo esisithathayo, ileyo naleyo ndlela esihambayo, khona konke ukwenza nokuphila kwethu, ngaleyo ndlela siyakwazi ukuthi samukele isibusiso sikaNkulunkulu.
Young men, if it's your heart desire to live an upright life for God, then His blessing will follow you wherever you go.
Zinsizwa, uma ngabe kuyisiqubulo nesinye seyimiso zakho ukuthi wazise uphilelo wesaba uNkulunkulu ngakho konke okwenzayo noyikho, ngiyaqinisekisa ukuthi isibusiso sikaNkulunkulu ngeke siphuthe.
And we need young people like that.
Futhi siyabadinga abantu abasha abanjalo.
That make earnest with God's word and earnest with Him.
Abathembekile nabaneqiniso kuNkulunkulu nabaneqiniso kubona uqobo.
David was only a young boy, young man like you, and he destroyed a giant.
Kwenzeka kwakhona omunye umfana owadicilela phansi omunye.
Isn't there maybe a plan that He's got for your life?
Akusiyona yini inhloso uSathana nayo leyo ngawe na?
Daniel was faithful to God and God blessed him.
UDaniel wayethembekile kakhulu uNkulunkulu, uNkulunkulu wambusisa ngalokho.
Samuel Morris was born in Africa.
Samuel Morris wazalelwe ezwenikazi lase Africa.
And he was became a missionary in America.
Wenzeka wagcina semfundisi sithunywa ezweni lase Melika.
Samuel Morris was actually a prince of his tribe.
Samuel Morris ke wayeyinkosana yesizwe sakubo.
And God sent him to become a missionary so much so that many Europeans got to know Christ because of his life.
uNkulunkulu wamenza umfundisi sithunywa ngalendlela ukuthi abantu abaningi ezweni sakubo bazane noNkulunkulu.
We find the same with Reverend Stegan.
Kwenze kokufanayo futhi ngoba umfundisi.
For over 60 years he put God first in his life.
Kusukela nje neminyaka eyo-16 wabeka uNkulunkulu phambi kwazo zonke izinto empilweni yakhe.
Over 60 years he lived for Christ.
Eminyakeni engaphezulu kweyo-60 empilweni yakhe bephilela uNkulunkulu.
And just think what God can do through one man.
Awukucabange nje ukuthi kungakanani uNkulunkulu akwenzile nakwaze ukuthi akwenze ngendoda nje yona.
There's a verse that says God's eyes look to and fro to find one person whose heart is undivided towards Him.
Izwi kaNkulunkulu lithi amehlo kaNkulunkulu ayazulazula umhlaba wonke ehamba efuna ukuthola loyo ozakuba nenhliziyo engahlukanisiwe kodwa ebekela uNkulunkulu kuphela.
young person, will you be that person that God can find, that through him, through whom he can work? The world is in need of Africa to spread the gospel.
Izwe liyalidinga kakhulu izwekazi laseAfrika ukuhambisa indaba zevangeli.
Would you be the one that God choose to spread his word?
Wena ungebe yini loyo muntu uNkulunkulu azomkhetha ukuthi afafaze ahambise indaba zakhe?
The following clip I'm going to show you is the president of Kenya. He prayed, I think it was like 2 weeks or so ago, for his soldiers.
Isithombe esilandelayo engizosiveza esenkosana yaseKenya eke yakhuleka emavikini amabili ikhulekela amabutho ayo.
A president, an important person, the chief in charge of the whole country, and he's bowing his head before the Almighty God.
Inkosana enamabutho esingayifanisa nojenene noma nomongameli noma umuntu ophakeme kakhulu nesikhundla esithe ukuphakama kunesabaningi ezweni lakhe kodwa kwazi ukuthi agebisa athobisa ikhanda lakhe kuNkulunkulu.
The Namibian president said he's a Christian and they will keep their Christian holidays.
Abantu abaningi abakhona abamsene nabasebenzisana nabo bathi uma ngabe eveza noma ephila impilo ekanjalo kuyakudinga ukuthi kuqhakambiswe noma kube khona usuku lweholidi oluzodumisa noma oluzoqhakambisa uNkulunkulu.
I'm going to pray for you. Tuombe. Heavenly Father, we have this young man in front of us today. We are commissioning to be military officers in our republic. I pray over them that Heavenly Father, in their careers, you will go ahead of them. Protect them. Protect every step of what they do. Give them the courage to stabilize and to secure our country. We pray, Heavenly Father, that you will give them the fortitude, you will give them the knowledge and understanding to discharge their responsibilities professionally, that they will not in any way compromise, that they will serve with integrity, that they will serve this great nation that you have given to us in a manner that will give glory and honor to you. I pray for them. I pray for their families. I pray for their prosperity. And I pray that, Heavenly Father, you will unite them. You will cause them to understand they belong to one nation called Kenya, and that they will serve this nation faithfully. Prosper them in their families and in every other way. Give them happiness and joy as they serve in the Republic of Kenya. Make them obedient to their superiors. Help them to be mindful of the welfare of their juniors. Let them serve men as they serve you, God. Jesus' name we pray.
Amen.
Asanteni sana, nambariki.
So did you hear that? A president of a country unashamed standing for his faith.
Ngabe ngizwile nakuPaul lokho umongameli waseKenya inganamahloni ingenakusaba kodwa ephakamise edumisa igama likaNkulunkulu phambi kwabaningi.
My young friends, if we don't shake the world will shake us.
Bahlobo uma ngabe singanyakazisi umhlaba ozosinyakazisa thina.
And there is an attack on Christianity these days like no other.
Kukhona futhi okuhlala njalo kushiwo ngamaKristu noma ngamakholwa
It can be the fiery darts of doubt, of doubting. It can be the fiery darts of lust, of lies, and all those things, and we need to take up our shield of faith. Now, in the old days, they have built castles to protect themselves. But in our hearts, it's like a castle that is needed to protect our hearts inside. We need, each and every one of us need to watch and pray that we are vigilant against the onslaught of the devil. But young people, there's an area in churches today that is of utmost importance that we need to raise the fence again there, that we build up that part of the wall. And that's the whole area of pornography. Now, young people, let's just speak straight about this matter. Know that if you look at these things or are hooked by these things, you will never ever enter God's holy place. So nothing ever defiled will enter his heavenly place. And if you feel you've got this filthiness in your heart, then you need to put it right with God. You need to make it right with Him. They say, church leaders say that 60% of the biggest problem that destroy the churches is pornography. Now this phone that we have, what do we look at on these phones? Have you maybe been defiled by things that you're looking at? And then you say, oh, it doesn't really matter, I'll just think about something else. But you have been defiled, you need to make that right.
Mhlambe singenza nje sengazuthi sishaye ngathi konke kuhamba kahle, kodwa uthothe iqinisweni sikujuleni kwenhliziyo.
Young man, can you honestly say that you have purity in your heart, that your eyes are pure, that your heart are pure, that you're free from lust? God says, I can make everything pure, everything new. He can do it. We just need to come to Him. Let's not be hypocrites. Let's just speak the truth as it is.
Is your
heart, is your mind defiled by filth?
Ingabe ingqondo yakho, ingabe inhliziyo yakho ingcoliswa amanyala yini?
Now let me show you a slide of the brain, what happens when you look at pornography.
Manje ke la ngifisa umkhombisi ithomo ezahlukahlukene zezimo ezehlukile zengqondo yomuntu obuka ithombe zabanqondo.
On the left there you find the healthy brain.
Ngakwesokuncele ekuqaleni uthola ingqondo yomuntu onempilo ongayibuka ithombe zabanqondo.
In the middle it's when a person is on heroin.
Phakathi nendawo uthola ingqondo yomuntu osebenzisa iheroin.
And you already see these holes forming in the brain.
Ungabuka futhi ukuthi lepha nendawo igcwele kakhulu ukufocoka nokulimala.
But when we go to pornography, just have a look at those big holes.
Kodwa musubuka le yokugcina owe yomuntu obuka ithombe zabanqono ungabuka imbobo nokulimala kwayo.
It is more dangerous to have those pornography images and even using heroin and crack cocaine together.
Kuyingozi kakhulu njoba sibona imphumela yokusebenzisa zonke lezi zinto njoba lapha kwenziwe isibonelo ngeheroin nethombe zabanqono.
Pornography is addiction.
Ithombe zabanqono zifaniswa nesidakamizwa.
And if you need to get out of that, if you need help, make that right. Stay behind and say, this is my problem, I need help.
Nangazo futhi mangabe ubambekile noma ugqilazwe izona usangasala futhi emva kwenkonzo ukuveze lokho ekhanyeni ucele umthandazo ukhulekiswe kuze uNkulunkulu akukhulu lakusize kukho.
These are the faces of people that looked at pornography and became serial killers because they got addicted to pornography.
Lezi ke yithombe zabantu nje abambalwa asebeke badlulisa ufakazi bokuthi kuqale ngokusebenzisa noma ugqilazo ethombe zabanqono bagcina sebephila impilo engayinhle bagcina sebeyabantu abadlengula abantu nabagcina sebebulala abantu kodwa kuqale ngokugqilazo nokubuka ithombe zabanqono.
The next slide I want to show you is when people have looked at a lot of pornography, their minds start to rewire, and then at some stage ladies want to become men and men want to become ladies, so it's this transgender thing. And the next video clip I want to show you is how people feel very unhappy because of that choice, because of their switching to another gender.
Manje ke isombe silandelayo ngizokhombisa sona nomboniso nje ivideo efishane ngizondlalela yona eyabantu othola ukuthi baqale basebenzisa ithombe zabanqono bagxila kakhulu kuzona bayibuka bazondla ngazo ekugcineni bagcine sebedideka ngisho kwayibona abanye bengazazi ukuthi bebe behabesilisa noma besifazane yini. Nabanye ababesifazane magcina sebengazazi ukuthi babesilisa yini noma babesifazane. Kodwa uthola ukuthi ekugcineni bagcina sebedidekile. Ividiyo ikhombisa abantu abagcina sebengasayithandi nempilo abayiphilayo ngenxa yokugqilazeka izithombe zabanqulo.
So it is just a few of many that I'm going to play. A few clips of many people.
Le ividiyo engizokhombisa yona enye nje yamaningi amavidiyo.
I 100% feel like I was part of some cruel medical and social experiment.
I've now been living as a woman for 28 years and I fully regret this.
I can't believe this happened. I ruined my life.
Today's video.
Okay, that's just a few. Now, young people, have you been hooked? Is there any hook of these things in your life?
Manje ke la sibona ihuku. Umbuzo ukuthi ingabe wena likho yini ihuku elikuhukile empilweni yakho?
And you didn't know that hook was there. You thought it's nice. It's a nice lifestyle. It's nice to look at these things. It makes you feel so interesting and good.
Mhlawumbe lento ekukile nje ekuqaleni ubukade ungaqondi ukade ungazi ukuthi lento mhlawumbe izogcina ingukile mhlawumbe ekuqaleni ubona kuyinto enhle kuyinto okulungile nje ukuthi uyenze kodwa yagcina isiyihuka empilweni yakho.
But once that bite is off, that hooks it and it drags you wherever the devil wants to go with you, you're out of control.
Kodwa lokho esingathi bekukufihlile kuhlobisile leli huku sekusukile leli wula kubamba ngqi lakwenzisa konke elifuna ukuthi ukwenze uthole ukuthi awusakwazi ukuhlukana nokuphunyuka kulona.
Now if this girl closed her mouth and said I'm not going to confess my sin, you will never get that hook out of her.
Manje lo wesifazane udade lo mangathi uyavala umlomo wakhe kungeke kuphinde kwenzeke noma ngeke ube lulu ukuthi ihuku liphunyuke noma yena aphunyuke kulona.
And in the same way, if you feel there's a sin that have got you, hold of you, and is dragging you this side and that side, we need to bring that to the Lord and say, this is my problem.
Kanjalo futhi nathi bantu abasha makhona into ethize mhlawumbe ihuku empilweni zethu esenzisa yonke into esingathandi ukuthi siyenze esisa zonke indawo la singafuna siye khona ukuze siphunyuke sisindiswe sikhululwe khona konke lokho kulelo huku sidinga ukuthi sikuveze ekhanyeni sicela umthandazo ngakho ukuze sikwazi ukusizakala siphunyuke khona.
As we sit here today, can you honestly and sincerely say that your life is clean before God, or are there things that you know you need to put right?
Njengoba sihleli nje la bantu abasha, ingabe unembeza wethu uyafakaza yini ukuthi akukho nento eyodwa esibambile esiqhilazile noma esiwukile empilweni zethu esidinga ukuthi sikhululwe kuyona.
Or maybe you feel like this young person.
Noma mhlawumbe unjengalo muntu omusha simbonayo.
You're in a big hole, you don't know how to get out.
Usemgodini omkhulu ojulile ongakwazi ukuphuma kuwona.
You don't know to whom you can go.
Awazi ukuthi ungaya kubani.
And that's why we at SIPSA we believe in second chances.
Ingakho siyinhlanu phatho khathazekile sikholelwa ethubeni lesibini.
And so many people have already been helped and you can be helped too.
Njengoba beningi kakhulu abantu asebesizakele besizwe uNkulunkulu ngenhlanu phatho khathazekile nawe sangasizakala.
And we don't look down on people coming for help.
Futhi nakancane ababukelwa phansi abantu abazofuna usizo.
Because God has helped us.
Ngoba uNkulunkulu nathi usisizile.
So this is the Father heart for God, of God for us.
Lesi yisibonelo senhliziyo uNkulunkulu anayo ngathi sonke.
No matter where you have been, no matter what you have done, to come back to the Father and say, I've sinned, I've done this, I've done that, I've done this, and to cleanse that, to bring all those things to him.
Ukuthi noma ngabe ikupho kwenzile noma ngabe ikuphi lapho usuye khona kodwa ukuthi abe nenhliziyo evulekile nothando neyamkelayo ngaso sonke isikhathi uma umuntu eza ethi sengenze lokhu ngaya la ngenza lokhu ngenhliziyo ethembekile nemhlophe nephelele alungise indaba yakhe noNkulunkulu bese mamkela.
And if you would say, I've sinned too much, I can't be helped, the Lord Jesus has paid for that as well.
Futhi uma ngabe uzothembeka ngeqiniso, ulungise indaba yakho noNkulunkulu, uveze konke ekhanyeni, ukhulekiswe, uqonde ukuthi uJesu wakufela.
When he hung on that cross, he cried out, it is finished, it's paid in full for that sin, but we need to make it right with him.
Uba nokuqonda okuphelele ukuthi iNkosi uJesu yakufela, yakulengela esiphambanweni. Futhi yathi noma isilenge siphambanweni ngezwe likhulu yathi kufezi.
And this is our help numbers and contacts if you need some.
Manje yona ke imininingwane le makhona udinga makhona usizo odingayo.
Asivale namehlo ke sikhuleke.
Let's close our eyes and pray.
Nkulunkulu wethu siyathoba phambi kwakho sibonga ngakho konke osenzele khona.
Our heavenly Father, we humble ourselves before thee in gratitude for all that you have done for us.
Nangakho konke sisizwile sikhonjiswa isipsa.
And Lord, even with all that we've heard through which we've been showed by SIPSA.
Siyabonga Nkulunkulu wethu, siyakudumisa ngomsebenzi omkhulu owenzayo ngeSipsa.
Lord, we thank you and give praises to thee for the great work that you continuously do with the SIPS organization.
Siyacela Nkulunkulu wethu uqhubeke usebenze uthinte izinhliziyo zabantu.
And Lord, we pray and ask that by your grace, Lord, you continuously work in a mighty way in people's lives.
Nakulabo okusabonakala kumnyama engqondweni naseyinhlizweni. Thuma ukukhanya kwakho kufinyelele kuzona ukuba kube khona ukuphila okuzoguqula impilo.
And Lord, won't you also work even in those in whose life still seems to be very dark spiritually, in both their minds and hearts? Lord, won't you send your light, your heavenly light, and that, Lord, it may lighten all their lives and that it may cause and bring a difference in all their lives.
Siyakunxusa Nkulunkulu wethu ukuba usihawukele usebenze ezinhlizweni zalaba bantu abasha abala wenze okumangalisayo obengenziwe umuntu.
And Lord, we beseech you, Lord, we plead with thee that, Lord, won't you send your grace, Lord, won't you send your mighty working into each and everyone's life, so that, Lord, there may be a difference and that there may be change that's brought about in those lives that haven't been changed as yet.
Konke lokhu sicela ngegama lenkosi yethu Jesu Christu.
And Lord, we pray and ask all of this in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen.